DJ Trops.
Rada Safi and the bass, Rada Safi and the bass, Rada Safi and the bass, say Bambi Bambika, Nani Sijale, Ni Wazi Minsha, Bambi Bambika, Adi 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 Bambi Bambika, Ka, Bambi Bambika, Adi Bambi Bambika, Ka, Bambi Bambika.
DJ Trops.
Karibu kwa ipati leo. Tunauza imani bila mani leo. Ametutoa mbali uyo. Uliza kaswa tatuwati leo.
Niko chupi kwa pori. Mboka lazma nichacha kwa siwori. Kwa dimanga sozirudi ni ngori. Chada sakwa nuza meda si chuki. Na kachuki nika kunki katuti. Kani babi amedai atacheza. Kani guangi nilazima chezewe. Pewa pewa sasuli wa peremo.
Bambi bambi
DJ Trops, the mix killer.
I know that I'm in this trouble. But my feelings for you, are true. Yeah, me. Nakama kukosana michanzo. Hey. But my feelings for you, are true, baby. See you now, come back now, I'm suffer. I'm going crazy over you, just come faster. Na moyo wangu ni wako baby, when don't attack. Tell me you love me, Najuliza maswali, we, utaweza kubaki na mimi na kisirani changu. Utaweza kubaki na mimi na kisirani changu. Utaweza. Just tell me you love me too. Tell me you love me
too. Nguma inakesha mpaka che. Tunachekecha chekeche.
Hey, what's up? Molly Marito here, and you are now rocking with the baddest DJ of the baddest crew,
DJ Trops.
Mundo wa utembe tembe wenye roho chafu hapote.
Show me your panty.
Goma.
Hey, yeah, yeah. Why don't you come over tonight? Mwache alale kwa maji. Biki jini mekula miss your doggy. Ajwe na ichapa tonight. Ipe bend over si tusemba. Yale ya jano ni kutenda. You know me want it, you know me love it every day and night again. Amira, Amira, give me something. Amira, give me something.
Oh, I see them jiggy,
one more time.
You know the final last time,
one more time.
Oh, baby, final dinner,
one more time.
Oh, yeah, yeah,
one more time.
Come jiggy,
one more time.
Feel only final last time,
one more time.
Oh, baby, ni pete,
one more time.
Ni pete,
one more time.
DJ Trops.
Limi kwenye shingo, miguu mikingo.
baby, show me what your mama gave you. Oh yeah, yeah. Love you too, baby, love you shindo.
Love you shindo.
You better know. Hapo me finger, finger hivyo. Your tender touch, oh my gosh. Hapa kende on a fast touch. You got the swag, them can match.
Oh yeah, yeah. Hamida, eh, eh. Hamida, give me something. Hamida, oh yo, yo.
Nega swaga ila high kit. Yoko si piggy fake, you tokuta na vafeng.
Louis Gucci Prada.
Nagine glasses on kata madini.
Mukari zaidi ya donut. Anasha simba wenu na nyasi menu hai. Naganyama si shobo kia tango maziki kuma. Still sassy spendi mazoya talking chibi na chuna. Oh baby what's your name? Uje uyu mwike nasi.
Kamata kinywa ya cha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
And it's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza self nita kukacha.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichofata ni watoto na pombe. Watoto na pombe. Pombe. Watoto na pombe.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kunyeshe mashia matengo. Wananita sultanu kugeto. Njoni kunyeshe mashia matengo. Wananita sultanu kugeto. Njoni kunyeshe mashia matengo. Tupitie mpambe, tule wali. Tuende pangani, tuchade madani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha kimfisha. If you know, you know.
You know.
If you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ai. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na vileo.
Baby, what's your name? Kuja uyu mwike nasi.
Kamata kinywa jecha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
Yeah. It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto nye darasa. Uza self nita kukacha.
It's a Friday night. It's a Friday night. It's a Friday night. Ita wanda kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa mwanasi wako. Na uchunge usije hepa na wako. Umchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor.
Even the government agrees. Cause
leo ni kutesa.
A dangerous DJ.
DJ Trap City Killer.
For ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. For ni kutesa.
Nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up dip, fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the oddie dance. And shake your bump like you know how you work.
All of the drinks on me, mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile natesa. Una ikibamba sana wapi nduru wewe.
DJ Trucks.
Una kama ni noma sana piga kelele.
Don, bogi kuzon, imewasha kingdom. Keti mba tukukon, tukuteke kwa chom. Fenana Papa Jones, Nadia apa ndio don. Tho simpatiko phone, nasikia ako salon. Tulomi ndo the bomb, club pia imikrom. Bogi mbaka yangong, mebambika na song. Zile si hu perform, rende pia ni wrong. Niko juya nyama ya bama na kachumbari. Na juya diabetes cha tuweki sukari. Plan size imetufikishe uko kari yako. Walevi wa shanza kuleo, mekali ya floor. Anasikia phone ni kutesa. Tusimalize kaji do mta turudi kalesa. Wakanesa mavolo vila chesa. Hakuna kulala tuna kuchiko.
Sasa utamwambia
ina swali vile vile tena wili unaweza kunipenda tena wawili ama nikesi toka nandi naye ali basi tufanye vurugu baba
usiwe na shaka kama ngonga tatangata utosheke I wanna do you only you hakuna mwingine atakuwa majuju
pepeta 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 nga pepeta
pepeta
pepeta pepeta pepeta nga pepeta pepeta pepeta.
Manchester Blue came ndo liku inafanya kani doskaro Papa God, juni nishikanji kama flako ni ya disema figa makoma na maziro viri suni tabidi nikisonga nikiprado fan after fan kwa chukua waki kam na maliki wasafi ongezebe ya bita wasoro kuwa punish kukepia kaki flag no kizidi kulegeza ndo take your madam
game game wata guane wata by miss kasi ganje haini saidi saidi wata guane wata bout it big bro man kona dai beef kalale
lale lale
Kalale, hey, yadi yadi nini kalale,
kalale, kalale,
kalale, hey.
Shita, shita, shita. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali, ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale, kompeni kompero safe. Bazo, bazo, ni ufanya bizna mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwa kalale. Wanaumu wakiongea kalale.
Okay, Mr. 808.
Getting real.
sanitizer.
Coronavirus.
It's a killer, it's a world pandemic. Ah, it's a world pandemic. Come shika di wengi tumepanic. Ah, wengi tumepanic.
Social distance, just somebody.
Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Bakinda nindale, isha washe nare.
I need a sanitizer. Na ganju na die, acha nitumie. Juna decide blanda, mapati jwa kunanga. Please stay home, ama kapoko utamango. Cheki, lando dana try kuwa muwaiza. Na mini kotu na masanitizer. But ziko chupri, mi tupri kijami. See you after 2 months, isha.
Dunduka, dunduka, dunduka. Dunduka, dunduka, dunduka. Nanki panja, naipima, pima, naipanda, nalima. Nanki panja, I be my pima, I panda, na lima, I kichapa chona. Don't look at,
yeah, nasante ya kunda unamateke. Nikikuna uta umota nastete. Wafewe jozi kipundi msika kakote. Wade pindo izo daba zitokote. Anadai kuna sija tebonge mato. Penadai ndizi na pandaka sni mato. Case come fast names prone and a kako. Kama girls busy wana ball kuliko makro.
Nankipata naipima pima naipanda na lima. Nankipata naipima pima naipanda na lima. Naiki chapa jona dondoka, ey. Dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey. Dondoka, dondoka, ey.
Sikiza kuna tutu na mibeba. Tiki ndani ya bukla zita tesa. Mileka na gata kata tepa. Mwa sito na kwa jiko kata tenwa. Bla kuliko jangwa na stengo ikatubamba. Tuka patangwa na tanzia na tupanga. Anga tupanga joki anapatia nanga. Ata makase ali wapatia nanga.
Tire na ova, akibonda takuva. Kana haga tingishe, akitaka kwa lujo. Bana buda chunguza, tene down, shika down. Divyo shake yo madhida, tone nani atazuba. Hapa chwa nikidunda, tone nani atakula. Pungitamu imeiva, ronga senga inonge ngango. Cheki na kutambua, msupa na kusugua. Hata ukiringa, bado na kutambua. Hata ukitimba, msupa na kutambua. Ronga senga inonge ngango. Ronga senga inonge ngango.
Sisa, sisa, sisa.
Falling for your love.
Hearty peace, your love. Hearty peace, your love. Hearty peace, your love. Hearty peace, your love. Hearty peace, your love for me. Yeah. Iyo mungu sinzu yaza. Baby, you're sweet like a pineapple. Oh, darling. Yeah. I took a bite and I fell in love. Yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby?
Baby love.
Would you kiss me daddy?
Baby,
to my addiction, I'll be here for a good time. Yeah, a good time. I can stay for a long time. Yeah, hey, a long time. When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And Sanzu's on the baby. Do some love. Give me love, give me love, yeah. Do some love. One time for my baby love, yeah. Do some love.
Kusabila, kunikamata, tulivendana mama, nikama kapa changu chako, mikasa sukasa, girl you better than them. Ivo ni kusabila, kunikamata, tulivendana mama, nikama kapa changu chako, mikasa sukasa, girl you better than them. I see you, baby, I feel you, baby, I see you, baby, even if you're not around.
Zaidi yako sijaonaga. Umenishika, umeshika mateka mihoi.
I can't breathe. Unavozungusha body.
I can't breathe.
Mzuri kama mdoli.
I can't breathe.
Unavozungusha body. Mzuri kama mdoli.
Ninauza toki mwanipa. Bad boy na biki bondisha.
Emisalama maripa. Mzuri unajupeni kataka.
Shingo panga,
wanshika, wanshika po, wanshika, wanshika po, wanshika, wanshika po.
Wote kiwaona roho yangu nyenda mio.
Wanshika, wanshika po, wanshika, wanshika po, wanshika, wanshika po.
Tamaa ikizidi popote kichini.
Kuna wakunya wa Somali wenye nywele za sing, wazuri wa kusmile wenye lips za pink. Raha unapewa pakone katik. Draft umecheza umefika king.
Wote wazuri.
DJ Trap Phoenix Killer.
What was we? What was we?
Murder, murder, murder. Wanna ni murder?
What was we?
Murder, murder, murder. Hey, wanna ni murder? Chini ni bamba kuna biga kuna chesa. Nadia yuko poa yanajua tutatesa na. Na in the road mi kayo dovenesa akiyo ni tanon kami sinzem. Napenda doctor na ni fit fit. Napenda yule mpishi pia yunile ya fiti. Na vile wa meja hini gali msiti. Nataka tiwa safe jendo kitu yesi. Kuhusu my ex, ok juza meni text. Ok si ukonga less, tukipata nani sex. Ule bank kwa keni na interest. No mana time yangu kwa keni na invest. Ule ameokoka ye uniombea. Nikiwa mpali nini anawekea. Ule wakua sinia na lete. Kuwa na demu moja mwazi sinia.
Brand new and good for you. This is a blazing new joint.
DJ drops the mix killer.
Ni kama hewa nayo nayo pumua. Ukini yacha nitadaya.
Wali mwangu nikipata shida, mtume ya kanjiwa peleke barua. Kwa mupenzi wangu wa mkimweleza ni alimba ya minaugua.
Hey girl, wewe kwangu pasi ndiye kama doctor. Ngia kwenye wadi na tukunge shata.
If you love someone, rather by behavior. If you love
baby, I love you. Can't say no one above you.
No one above you.
Baby Coco,
baby Coco,
Coco, Coco, Coco, baby Coco,
baby Coco,
baby Coco,
Coco, Coco.
Penzi sema nachotaka ni kununulie.
Oh my god, he's
kama gari majumba mabubo chukua.
Drinks, number them, quick, come on, too.